Panamon, 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 Panamon. Pumanga, Lilingam, Pumanga, yo. Andi namal, anzazi nabantini. Andi namal, itema lamle kwa bazali. Tifike maxhoseni, fike maxhoseni, banxelele imbuzi. Bani yayazi ke imbuzi.
Yo. Sita banomona bazungena ezulwini. Asibafuni mabahambe abanomona sibadingi. Nanku. Uyayifuna, imali iyasetyenzelwa, banomona, asibafuni, hayi, hayi, banomona, asibafuni, thina sifuna bangenamona, bakwazi ushera nabanye abantu, banomona, abangeni ezulwini, banomona, asibafuni, banomona, banomona. Banomona, 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 asibafuni, banomona, asibafuni, chini banomona.
Yo, yo, ualwa ke, hai, unamona, unamona, hai, ualwa ke.
Andinamona, nobangana wongo wam, awuzuwenza nto ngoba nam, andizukunika umona, uhlela unomona nje, nawe uyavimba. Ufane wabaleka.
Banomona, banomona, ndingene right, phume left, ngene left, phume right. Banomona, yo, banomona,
banomona, sizibanika banomona. Ulwando ubetha abantwana.
Uyakwazi nolarha lo mfana, utsho ngobuso obuncinci ngathi yintoni. Sulaha bhuti xa ungafuni. Because of unentloko enkulu.
Ngoba sithi bona banomona.
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 Uyandibetha. Fun. Hey, ten fun.
Fike emaXhoseni banxibise amagambo te.
Banomona.
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 Banomona.